ne mohomodi zabantu banje yeah koga mateka mabe banyuze mo Zangwe no kubaza Nimuhumure
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 Yesa irafi Nituzo njera guta
Gutandukana Aha marira
Marira yose
Warizuri kwisi
Yose warize
oh.
Nivu